bambuzana utshona lwelekazini bafana bam angisazi ukwenzakala nselibakhulu nje okanye bakhulu ngenhla bancane ngezantsi zithi sweetie okay ayifuni mina loo ndawo ukho loko losebhodleleni bofika nawo sothatha okusafulana Bye.